studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noga e tati lewru meh jena yamde suki du studio tamani miden tawa ile maison de la presse do Bamako do jottino no do kabaruji du Umar Waygalo. Sikira bon competitivity jalle ni songabe gobbe leysa haleedi meede debbe gondo kindirde juude nobe kaani darinira ton nafaaji mabbe holitan biede wotto jonobe bangini ton walde heere de nodiri irganda ko ni faana de do walde faab de to yelono be kaani yirunirde ton fina tawa songabe gobbe tobbe be jewto do yel hono jama o faani narul damal gotal yeltira damal gotal wakande gal do kawtal wada nonde sukabe jokol be anon gonno ton be kulli tiwde be kaani fina dabareji nobe kaani hebirton golleji so anni I don't know about me, but kind of what to them, quit them up there. Ko buri lewru neddo INPS ciuta le lamu yoru nokkuno dirtedo wala do holli tan wiede o do neddo yama le video ngaji yimbe le joen kabode tato an darino ciagal makko mo hala nodu le delde tati ko litti wiide bandiru mawdi e bandiji ciottodi doro gojji bondi leele ele de woturu nangama do Bamako do o do neddo holli tan wiede gineto o jeya wadi lebbi du lamu mali on dartan no mo sekradi on non sembe kabaruji bi min joggi nyodo betande bi bismillah modon e hedate kollitiwde kawrital mangal jalleñi songaabe gombe leysa haleedi meden di timmi ala jabbinodo to gawoto ngal do kawtal ngal ngal ton balde tati be kollitiwde be jottoto yalla hono be kaani finnir ton dabareji yalla be darano ton nafaay ngi jikoyro borobe wombe tonbe le majjunbe kollitiwde ngal do kawtal wakande ngal timmonode anniaji kewdi bamama ton kanko horejo ministre kiddo leedi meden di noddirter Ousmane Issoufou Mayga kanko laami wattu jono horejo jalleñi songaabe gombe leysa haleedi di hono wori Muhammadu Sama seku
hakke ujnaaji no yimbe la ube der leedindi e ciagal leedindi ngoni garbe hawrude e galdo kawrital galdo kawrital arande wallati ke sababu rentinde jaliñ en nawtortobe fina tawasongui e do inde irganda e le kawrital gal dabareji kewdi ngoni kebaadi der sisliji tati kuncinaaji horedi yo dabareji denagu jam e yirewere ani dabareji di dun rentinde kala gube kaptoje der gubal gotal daranaadi denagu jaliñ di latto imaade galdo gubal e le kawrital gal hultama dun yo jande dowdore urute der gawo e tumbutu e kanya kala ciudu kol uddadi batte rafnderagu udite e lewi horobe be dido imadraji latto sababu hewtugol jam dejere e denagu der region ngaji sahalidi malindi to tumbudu ton wonko kawrtal gongal hani wadede do e cagita hitande de
wakkande ngal do kawtal wadanonde sukabe jokolbe do na gonno ton be kollitiwde be kaaja wattu jonono be kani firnirede dabareji faabe kebaton golleji tagal mududu be biso anniyaydi an bamebe kaaja tay leedi do golleji kede kanko no dirtedo Sadu Abidine Diallo mo wonno leedi do golleji ko mo sifido hendo faccitango mumini sendebu
kambar ko dewral anna hakkune bale songoy en be kawriti yalla be gollida do projet ngaji yirwinoji kaldal gubbal amme ana wonno do kabaru golle jande e celal sukabe buri fu leydi yanka ku mabbe bangal kabaru golle sukabe min teke tike jandeji ngade teedi golleji majji kebataake ko wonani jangobe e jande dow dore hewbe e mabbe tilliki kabe kebay golle min koliti wiide ana haani dawren jo ingol gollirde dum ne yata cegal jande lamu o e faabotobe mun kani hun cande dum hore
Sekrab so ngabbi do bemal ame ande ngal odo bayni tirton mi joju modo nono dimi do dido numero ji di taw min do repondeur kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi ano fukbado lewru nyalawma hande ko odo suko jokolle majji o majjino le noga e jeddi lewru avril jabbi nondo o sutanawmo nokku no dirtedo walaado idum le laamu yoro kanko no dirtedo Amadou Ndium o neddo gollole INPS holitan wiede wattu juro yama le video odo video du sa jeewi yimbe le taton jo en kabodan dari ciagal makko mo sifo le delde tati du hono wori Muhammadu Sama Seku
ele video o en jan odo sutado o bornido saya e tuba blabla e kanye kufina na dari do kopi mudun yeso yimbe le taton jo en pilkul e jogube dun kaborde e fulfulde woni ko hali hamo o woni fadde mako holitinde mo seli bas fufudun wala e mako ko sifi e fufulde ko woni ko bamti e bamran kore e kanye tuba bon kore sato dun goto yimbe le taton ciutibe mo holitata mo kala ko hani halde e le tuba bon kore woni ko holiti wiide mo wuri gila nyande o nangande fa warde hande mo seli e be ngatenen mo hakkille sanne bangal nyamdu e lende fadde mako holitinde wiide mo ndar darbe wadde bawde mabbe salla be njoppitamo holi tv de oro video mo ina ma nyande jeddi lewru me yontere tagal ko jaarin ko be nangi mo der wuddu leedindi eli on goto dun woni ko yontere jabbine de gollo be yoga croix rouge international ciutama fadima be yoppitede leruji seren tagal mudu
suudu mawdu humminu kabar habude yimbe le ciottobe doro gojje bondi leedi me den de holi tan wiade be nangi mawdo ciottobe doro gojje di odo suko jokole mo noddire ibrahim babur andi tirede ruso leedi ginindi do jeya wattu jonobe kollitiwdo wadi lebbe be dartama so be kebi yodi juude do makko do won do mali do kede neddo gorsa kiki meden gollo ton ko sifido hen
bo yontere jabbinonde neddo mi nangi o mo wi e ibrahima madani ba yimbe an biamo rouge mo andi tirasan o gine non ka kudwar mo rima haya mali do mo jodi o boyi mi den daram fami nangamo parce neddo lali do non kanko e vagabond en golli data kanko woni horoje vagabond en jaati bo na foti lebbi jeddina yaade fa lebbi jetti yimbe amen an daram fa nangamo o mo wada traffic de drogue dum woni sortude drogue o mo nanga yimbe lawol on wujji kaaki yimbe o mo gangiji baroji yimbe ko boni ko fu yabe ngada kambe groupe mabbe ko boya ko be nangi suka mako goto ciottowo drogue be nangé djunga mudum ko kayin gramuji tamé di DPS app on suka wi rouge o kanyum neli dum kanyum je drogo de yimbe am be kebi kibaru munde be jokki andartude rouge o fa be kebi andude galle makko do woni tawi nyama koro cité UNICEF do do mo jodi yonter jabbinde dem be kebi nangude mo fa le galle makko to o suka jokolle ni mo yahay duubi 83 golle makko fu ciotugo drogo en kanyum e wadde kulle bonde ko de makko ane bandiji mawdi goddi bam ko dif e le mali do jaate kuduware guiné fu mo anda sanne bandi tano anditira golleji bontano gollato
fa handen holli sinde hono golleji kabar haqqiji bibbe adama en wori leleji meden di kenyen be kollitiwde kanko ministre communido kabar di do golleji eno golleji lamo kane juttirade wiyamo o yide balle halanane en gonde leleji meden di yoga e halaji di funjowi ki wattu jono yaltinde do hen anniyaji goddi kasen tawe golleji kala gollete le ndudo soodo ministre fu yalla balle halanane en gattale hen koyde muden kanen du kejene ton ko kane gollude kede kanko no dirte da professeur Ablaye Sallo kanko lami fedde de no dirte kri 2000 dende ko mo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
si vous prenez le document cadre
son yewi der dewtere humanide kabar politique e hakter lamu e le dubi sapu garoji di holitama wi di anani amiri embe kanyi yimbe le kumani be tawangal amen de dentinde e jogola golleji nokkuji temere jeddi chapane jeddi go gondi der commune ngaji temere jeddi goodi dennom ne mila wi di anani be do amiri embe totte teddangal ngal bi kandingal sabi sayi le de hono Niger e Chad kebe huncande hore tialaji sahaliji mabidi ju batte be kulliti dar annugal seriaji mabbe wiide sariya an andita lamuji bedo amir en denno batte dun e be kani huncande hore darande mabbe der kala kabaru be leedindi denno nawtraade ido lamuji na heewi nafa sanne
voilà c'est ça l'enjeu et le défi
be kulliti wiide nyalawma dum wona keede naado rumde afrique nde noga e je lewru mehdi do yambere jan gonte wadede sisirmo tubi hitan hikande no be kani tu girade dum sukab jokolbe wombe lele ele de yalla yirweran wadle o do nokku yambereji kewdan gonde wadede nde do yontere kenya be gonno lycée Mamadou Sarr do pomoko do kanko noddirte filizance zeneto kanko le fedde noddirte misa hende o gollato holliti wiide nyalawma hande sukab jokolbe gombe le rumde afrique nde an bawi tu gede yalla gol leddi dar niiba kede ko mo sifi do hen do faccitango Mohamedou Samaseku
pour la semaine de l'Union africaine cette année nous a
Sicily yontere humanide federunde afrique kande yo noftoten yirwer adadim bele afrique buri fuf bangal sukabe be sabisu en fundirunde afrique de e rundeji guddi en tawrande jawdi mo wala nokku goddo do woni sukabe jodi mo hana fi yebede yo dum jawdi kando huncene de hore kamba dun min cubi ko odo Sicily o yalla dun sukabe be na bedoro yakavere yambereji kewdi na dawra yewtere hono mergi en e kanya figul bolo hakuna sukabe commune 4 min cagitiran yambereji di hero sukabe lekoy lede runde afrique gonde ndar leedi mali bangal holintingul finatoaji mabbe
le talent c'est des étudiants d'Afrique
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
graf journée de jelle dum ne les réseaux ngaji meden di en puddiran do sigaso do be kollitiwde balle didi durobe wonbe to sigaso to litaver dem pabira ko yata tonoji temmi didi bidje dido tonoji be kollitiwde fedde wonde le leedi nerland humminide hono kabaru yirwer kanyo dido golleji fabde al hono be kani fabirade yimbe la marobe dabaji gondi tonde be kollitiwde du sadde hitan hikkane le lamu sigaso be bikam mo taadi waray ton sanne dum latik sababu du sa dabaji kewdi mbati ton wite ngardan fa do banamba do be kollitiwi de farde lewru korka nu na dammi titi de wide balde seeda heddi le hen be bi hi wakkati joni o cioggu kudde kewdan gonti e ngabbu ton ciaku gawri ko wonno sottede uynaadi de buttemede temede jeegom be bi hi dum yehi fa uynaay nay ciaku mar ko wonno ton be kollitiri ciaku mar hande an sotte ton fa uynaaji jettinom be kollitiri wide be bi hi dum wonno jabo ko be gonno sottude ton ko wattu joni o dum ngabbiri le kilo fu ko yaata buttnoga e joi cfa yimbe lo gombe tombe be kulisa ne fati dido kutteji njottobe dum so bami fa korka ka yotti ka jagotobe wombe tombe kollitiwde cioggu dum woni hono ko moblaaji jarta ko jaton ko tiidi ton se grab so bami fa le ramadan dum nati do studio tamane do min garan waylitinde no hejo golli jamen den gorri mi citeden wiide kabaruji didi garan fuddude wakkati sappo e jeego nyamde dum timmay sappo e jetti yamde kabaruji med e fulfulde waran fuddude sappo e jeego nyande so bami fa jabbirki do silimaaji chapade nay e joyi kabaru mi ndokka do e bete di waylitere warta wadde li hen kala ko kaaji don famde li hen fuddu podde fa radio studio tamane burdo fu battade on lando don dokkade ten bete hande kabaruji meden di min joti on sanne hedaade hejju jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam studio tamane.